nesunga bannange oba lulibeera lutya ye walirabika kubire byeggulu tugende era nga mponye enaku n'ebizibu by'ensi kati nze bwolirwa endowooza kwolwo esanyula embuga namu omutima era nze bwolirwa endowooza kwolwo ennaku eri wano sigijjukira bittaye wonfe mu ggulu gye nesunga ng'okuva edda tuleka wamu ne kabaka yesu ku mmeeza etimiddwa era tulye tuyimbe awamu ne yesu era tusanyuke tusinze katonda waffe bittaye wonfe mu ggulu gye nesunga ng'okuva edda tuleka wamu ne kabaka yesu ku mmeeza etimiddwa era tulye tuyimbe awamu ne yesu era tusanyuke tusinze katonda waffe kimanyi yasuubiza talimba kituufu akomawo tumulinde ntunula tunula bangi bakooye era nga babivuddeko kitalo naye tugume nyweza munno tutambule kati manya gwe buli kyonna kyokola mutima gwo guteeke ku katonda era nze nkugamba toterebuka essaawa yonna ffe tugenda bittaye wonfe mu ggulu gye nesunga ng'okuva edda tuleka wamu ne kabaka yesu ku mmeeza ekimiddwa era tulye tuyimbe awamu ne yesu era tusanyuke tusinze katonda waffe bittaye wonfe mu ggulu gye nesunga ng'okuva edda tuleka wamu ne kabaka yesu ku mmeeza awamu ne yesu era tusanyuke tusinze katonda waffe ye bwalijja obulamu nga bukyuka ne tuddayo nga bwe nnali mu adeni guno mubiri ogufunda olutata akukyuse ampa omujja nabaffe tukage mu ngudo ze zaabu kati mmanya gwe buli kyonna kyokola sambya sambya kubaffe tugenda era nno kaliba kayisa nnyo olunaku olwo nga tugenda bittaye wonfe mu ggulu gye nesunga ng'okuva edda tuleka wamu ne kabaka yesu ku mmeeza ekimiddwa era tulye tuyimbe awamu ne yesu era tusanyuke tusinze katonda waffe bittaye wonfe mu ggulu gye nesunga ng'okuva edda tuleka wamu ne kabaka yesu ku mmeeza awamu ne yesu era tusanyuke tusinze katonda waffe.